Akege manje impendi thoti mina hamba ngenqola yomlilo bek kulekelele asukenzeleni amele bethe mawethu mafef last time I check thina kutela besibhekela phansi nje manje sesisa phezulu kipiti ngoma ziyakhala basibalenda bek. Zingoma ezihlabisa usinga ngoba zigcile entabeni yemvelo zivela ku-Aloz Rapper. Yena ke udabuka
ngazalelwe ematopo endaweni yasendlelele, ngafunda endaweni yase-2D2, ngase ngifunda lesendaweni yaseGwanda emahongo xa kusemandiwongola. I-stage name yami ethi Aloz Rapper yabuya egameni lami lokuzalwa elithi Aloz Ncube. So ngase ngithola khona ukuthi ukuze kube lula ukuthi umuntu angizwisise ukuthi ibizo lami labo yakuphi, ngase ngiquma igama lami lokuzalwa.
Seleminyaka ethize icula u-Alo esebenza labanye, wona umculo wakhe ubizani?
Kuthiwa yi-Afro Trap or i-Tribal Trap kumbe i-Digital Maskandi. Ngisebenze no-Cliff James, no-Fed James Shana kagogo, ibhubesa elimhlophe, uMathenga wezinkanyamba Music Productions, uFuel of Key Productions. Ngiqale ukucula ngo-2020, kwathi ngo-2023 ngakhupha ke idlalade lami lakuqala eliqukethe ingoma
ezisiyagalukukhona abamenza waba nomdlanda ucula u-Aloyce.
Inspiration yami ngayithola kusijapa, ngayithola nakuBig Zulu. Abantu umculo wami hayi bawamukela ngezandla ezifudumele impela, njengomuntu ocula ingoma esihlabisosinga ezigxile kakhulu enkabeni yemvelo. Abantu bayamukela kakhulu umculo, bathi bayakuthakazelela ukuzwa isiko livuselelwa ngomculo.
Chaka somnyama, inkosi enemnyama, isilo sokudabuka omnyama. Isilo esandla safohloza segeza ngegazi lababo sethethwa ngomkhonto kasha. Angezi kancane bafana nyamosha ngikhamba.
Ungakahambi, tshela abalaleli ukuthi umculo wakho utholakala ngaphi Ncube.
Umculo wami utholakala kuwo wonke nje ama-digital stores, ku-Digital Music, DistroKid, Spotify, AudioMax, YouTube, iyatholakala umculo wami. Kanti njalo enkundleni zokuxhumana ngikhona ku-Facebook ngu-Alo the Rapper, i-Facebook page yami ngu-Alo the Rapper, ku-Instagram ngu-Alo the Rapper, ku-Twitter nakhona ngikhona ngu-Alo the Rapper igama, naku-TikTok ngikhona igama ngu-Alo the Rapper.
Ngu-Alo the Rapper ebesikwethiselayo kulindiki kuhlelo Hoza Hoza Friday. Phela sonto elithukela kini lonke igama lami ngu-Ezra Jesus Bani.
Akenge manje impendi thoti mina hamba ngenqola yomlilo bek kulekelele asukenzeleni amele bethe mawethu mafef last time I check thina kutela besibhekela phansi nje manje sesisa phezulu kipiti ngoma ziyakhala basibalenda bek. Akenge manje impendi thoti mina hamba ngenqola yomlilo bek kulekelele asukenzeleni amele bethe mawethu mafef last time I check thina kutela besibhekela phansi nje manje sesisa phezulu kipiti ngoma ziyakhala basibalenda bek.
Ngishaya amakhanda ngomphini wehlo omune nkani ngiyafunga ngedosi yekela ukuphapha uzofela amafoni soke bakumele kunjena bathuzi phetha into esinda amadoni naqeda ukudla amathambi yakhona ayicaba ukuphi nokuhlalela ingozi shisa lo mthaka donsisele umoya angeke bakumele abolovo emehlweni ngibathela ngedust phetha u-Alo nomkhondo zithei ngalo mchene siyayikhuphula ipei ngekho zokusiza muhloko zinyoke emgodini wena inkuzi emalunda maygidi zimhlaba ungayimela khona bomthimba basiza amakhosi kaphela wena phethe inqola yomlilo negosi eneflow edlubhele
bhekeke bantu into engiposti mina hamba ngenqola yomlilo bek kulekelele asukenzeleni amele bethe mawethu mafem last time I check thina kutela besibhekela phansi nje manje sesisa phezulu kipiti ngoma ziyakhala basibalenda bek akenge bantu into engiposti mina hamba ngenqola yomlilo bek kulekelele asukenzeleni
lady, I'm elevating my way to my fame. Last time I checked, kina kutela bebhekela phansi nje. Manje sesiza phezulu, keep it ingoma siyakhala basalenta baby. Bese yakhloye asista, mina ngelusa nyazisa ngenjuku senyama. Ndripa ngomqhele ibhethu nehawu, umkhonto nenjuku sokavenyameni. Ibhatyelisina nomufa lebo, kunjalo indla mufa yenkosi bek. Fumani bafana ngenkunzi, sankhonyehlelwena yibambe somthetho. Waqala uqaphele ngoko tuqaphele lengqopho nyeqedwele qande nyeqalo lokati nesonto kothemen kokwaza nomfayi nqadalo zomkamba ngedomo uqaqama ugibela amaqaqo nokiso kweqaqa ngeqalo nesithetho kumqhele kumsekwa lithoka kojuthoba singibe punje zodada zincane bafana zowela uyehlisa nomlilo ungalingulo kothe nginqamele sungu imbuze nobobo manjuza zonela bacane ngengoze yehlula becaba lo mlilo ngaphekeamaninje ngigosti mina hamba ngenqole yomlilo be khulekelele asukendleleni I'm elevating my way to my fame. Last time I checked, kina kutela bebhekela phansi nje. Manje sesiza phezulu, keep it ingoma siyakhala basibalenta be. Akenge bathinte ngiposti mina hamba ngenqola yomlilo be. Khulekelele asukendleleni I'm elevating my way to my fame. Last time I checked, kina kutela bebhekela phansi nje. Manje sesiza phezulu, keep it ingoma siyakhala basibalenta be.
Ready or not, but here I come. I'm waving my whip on, so what them all run. I'm tough like a sun, cause I shoot like a gun. And look at these heroes and look what I've done. The sound of the gun and the push and it's fun. Spread it look what mean, yes, it catches some. I'm a nagos, bunny, 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 jani, jani. Bring a gabi, ngami, me, I'm panty, mali. Jali, ntwan, ang kala, katali, man. Pagi, madu, bone, sepe, zan, jan. No, magan, jan. Maze, be, vale, son, jen, ang, yen, kan. Tumasa, chan.
Ege, ban, chin, tengi, kosti, mi, na, kampan, ngin, ole, yo, mi, yo, Kulegelele, asukendeleni, I'm elevating my way to my fame. Last time I checked, kina kutela bebhekela phansi nje. Manje sesiza phezulu, keep it ingoma siyakhala basibalenta be. Akenge bathinte ngiposti mina, hamba ngenqola yomlilo be. Kulegelele, asukendeleni, I'm elevating my way to my fame. Last time I checked, kina kutela bebhekela phansi nje. Manje sesiza phezulu, keep it ingoma siyakhala basibalenta be.
Get the balloon, get the bucket. But shall I get the people? Tell them no, 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 no